Kijana fumpi amenona round. Uwezi jua tumbo ni wapi, mkongo ni wapi. Kijana fumpi amenona round. Uwezi jua tumbo ni wapi, mkongo ni wapi.
Zimenishika, zimenishika, zimenishika ya. Mali mefika, zimenishika, zimenishika ya. Zimenishika, zimenishika, zimenishika ya. Niki, zimenishika ya. Zimenishika, zimenishika, zimenishika ya. Mali mefika, zimenishika, zimenishika ya. Zimenishika, zimenishika, zimenishika ya.
The DJ other DJs wanna be. When they grow the f**k up, it's the one and only
DJ Jasto, the playlist.
Kenyewe kikoko kicho kimejifita juu nikimbicho eh washaki nukende chain kivuta kinge adiko brain kitamu kiss sayare kiki eh adiko pain ati washaki nukende chain kivuta kinge adiko brain kitamu kiss sayare kiki eh adiko pain kunifanya mara mingi niko kwa kifua nukivuta mama moja wangu wote wanapenda kusi kutoka ngware hadi siku sushinda katuki kikilandi nishawasha kingine kwanza pedi sa queen hadi zinapata ziende zikikam tuzivute zote zote ka zote zote ka chaki zimenishika 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 ya mali mefika zimenishika zimenishika ya zimenishika 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 ya zimenishika ya zimenishika 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 ya mali mefika zimenishika zimenishika ya ya zimenishika 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 ya niki zimenishika ya kikoko hiyo dalili ya kunyongo pitisha moyo tetisha ni kubwa sana ivisha macho square macho nyanya na sisemo kweli ukiulizo unasema pana ti niki umevuta unasema pana mipi pingine kweli mori mnajuana si kuna watu wakajua mnaweza kosana I mekubalika weki bado mchana kikush kipas kwanza kitam karasa kumezo ya joe mutasikia niko kwa France unajoko smart in umedunga maklax unaweza vapams joka mbiyo ruka pams ati zimenishika 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 ya mali mefika zimenishika zimenishika ya zimenishika 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 ya niki zimenishika ya zimenishika zimenishika
Mimi kani beat na ua Mimi kani shash na dua Mimi kani vajonya nua Kani sape na fua Kau jui utajua Mimi kani beat na ua Mimi kani shash na dua Mimi kani vajonya nua Kani sape na fua Kau jui utajua Sina pressure kani manzi na jua Kani deck tunadishi ata yego pasua Sina pressure kani for me na kuwa Mejipini na waroro wanapenda chafua Attitude kaya madha karua Kani meeting itabidi umetuma barua Dustbin ni mapako za shua Na unashanga mbonu pati tuma demwa kishua Kani mori na jificha karura Nina shima mingi manata kuliko sungura Chenja mbao ineza shika metura Chwerea sambu metengenezo na nyama ya chura Ai Ai Nai wake Nai wake Nai wake Nai wake Mimi kani beat na ua Mimi kani shash na jua Mimi kani vajonya nua Kani sape na fua Kau jui utajua Mimi kani beat na ua Mimi kani shash na jua Mimi kani vajonya nua Kani sape na fua Kau jui utajua
Nyache Empress netwa Alejandro Nimetoka pale chini manze dako Juzi juzi nilikuwa ndani kanjo Kesi yangu ati mini boy vajo Imekuwa siku mingi tumsako Ni upatanga malap dance na vako Na mademu wangu wote ni wangambo Mini one time kila kama rambo Kanambo na madiaba za manjaro Manjaro na madiaba za kanambo Mahandas tukikulanga mavado Pitia mtani ni kwenye shimambo Naiwake 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 Naiwake
Mimi kani beat na ua Mimi kani shash na jua Mimi kani vajonya nua Kani sape na fua Kau jui utajua Mimi kani beat na ua Mimi kani shash na jua Mimi kani vajonya nua Kani sape na fua Kau jui utajua
DJ, other DJs wanna be When they grow the f***
Buda chesa na nari ati Buda chesa na nari Nike zima washa Buda chesa na nari ati Buda chesa na nari Nike zima washa Buda chesa na nari ati Buda chesa na nari Nike zima washa Buda chesa na nari ati Buda chesa na nari
Tige munju kwa ni nini hola gala dance Shike meza shike onanga yani double dance Mami do fisiko narada kuna kutubond Gyoka ni kubenga, gyoka ni kubeng Gyoka ni kubenga, gyoka ni kubeng
Yala new position every time me a dig it Nike zima washa Buda chesa na nari ati Buda chesa na nari Nike zima washa Buda chesa na nari ati Buda chesa na nari Nike zima washa Buda chesa na nari ati Buda chesa na nari Nike zima washa Buda chesa na nari ati Buda chesa na nari
Shika jamba shika mtoto dini babulaz Pige munju kwani nini hola gala dance Meza shake your nanga yani double dance Mami do fisika unarada kuna kutubond Gyoka ni kubenga, gyoka ni kubeng Gyoka ni kubenga, gyoka ni kubeng
New position, new position New position, yala new position New position, new position New position, yala new position Nike zima washa, Buda chesa na nari ati Buda chesa na nari Nike zima washa, Buda chesa na nari ati Buda chesa na nari
Rada rada ni gane, tuingie ndani Juu misi bane minajua uko honi Janta ni janta jodundu inamata Ganja famanya wale wajanja Kushutu kulia wanachora namba saba Wanachora namba saba
Shukuli wagri shukuli wadi ten 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 Nasema shukuli wadi ten 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 Yo! Gatika, jondosa, natigyal, rombosa, rombosa Kila mutu, rombosa, ay!
Boy child, boy child, that you naumia. Boy child, boy child, that you nalia. Zile vitu boy child, we kupitia. Ni mingi lakini don't stress, we tulia. Junajua mwanaume ni kuvumilia. Kupambana na hali yake sikulia. Mangori, mangori, kushoto na kulia. Don't worry, brother, pana chilia. Junajua mwanaume ni kungangana. Hata huyo manzi mrembo mwombe namba. Hajalishi vile surako inakanga. Mwanaume katende mwanyo unatakanga, yeah.
They want $1 million.
Yes.
They want $1 million.
But me the hustler.
They want $1 million. They want $1 million.
But me the hustler.
They want $1 million. They want $1 million.
But me the hustler.
They want $1 million. Boy, child.
They want $1 million.
Boy, child. Hakuna yule demo naza katumiza roho Ya kanyumiza roho Boy child Hakuna yule demo naza katumiza roho Ya kanyumiza roho Boy child
Boy child Boy child Boy child
Boy child Boy child
Boy child cha muhimu ni uhai bro Kusumbwana na maslay queen hi-fi jo Kujitisho kona ukedi na ujapimwa bro Kujichocha we ni sponsor na ata hauna do Boy child cha muhimu nkungangana Junataka kuishi life iki sana But life yako imeja tumalana Kila kitu nafanyanga ina maswara Joki njeri sheri kesho kona sara Nasikiadi umekunja mama sara Unajenga do lakini unenda sara Ukidunga kietu kali ni masara
They want $1 million.
Yes.
They want $1 million.
But me the hustler.
They want $1 million. They want $1 million.
But me the hustler.
They want $1 million. They want $1 million.
But me the hustler.
They want $1 million. They want $1 million. Yeah, boy child. Yeah, yeah. Hakuna yule demo naza katumiza roho. Yeah, can you miza roho? Boy child, yeah, yeah Hakuna yule dema neza katumiza roho Mea kanyumiza roho
Boy child, oh boy child,
boy child,
oh boy child,
boy child,
oh boy child,
boy child,
boy child,
boy child,
boy child, boy child,
boy child,
boy child,
boy child,
boy child,
boy child,
boy child,
boy child,
boy child,
boy child,
boy child,
boy child,
boy child,
boy child,
boy child,
boy child,
boy child,
boy child,
on a drinks, now my dem. Drinks, now my dem. Drink, come on, too. Then if I ride, kuna kirora. We come on, too. Then if I ride, kuna kirora, no. We come on. On a drinks, now my dem. I want to slide, took a mariem. Took it after my rich club again. Gonna turn it down and play with Oko again, yeah. Nico, bigger poster in the music of my ethics, it's a change position. But I don't have a bang. Yeah, we gonna drinks now my yanks. Drinks now my yanks, we come on. Then you gonna drinks now my yanks. Drinks now my yanks, we come on too. Sit up on a drinks now my dem. Drinks now my dem, we come on. Sit up on a drinks now my dem. Drinks now my dem, we come on too.
Sinifurahide, nakuna daigen. Kasindano kame jame. Karoro kame piga mukorobo. Mafisi wako krom, mbogini kimbo nyoste. Nikajuja, juvile kakotika. Piga deki, na bado kana pika. Sema teke, na figa ni ya mita. Vile kana bend, boxa na haribika. Akichuna mboga niko west. Makele kirombo sani na chesta lafu shot. Ile design ya revenge. Gide, gide, leo ni na mide.
Drinks na my yanks, drinks na my yanks, we come.
DJ, other DJs wanna be. When they grow the f*** up. It's the one and only
DJ Jasto, the playlist.
Mzinga bana ziki come turore. Hakuna idha youth man we turore. Oldie kabisa turore, turore. Meda ofisi turore, turore. Alafu ziki shika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu ziki shika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam.
Simama kwa migu, rusha mikono juu. Nika ngome kamenya isanza tukubwa njuu. Usha gebuka umeshika tu ukuta. Cheki tu kwa kichwa umeshuka tu matuta. Ona vile nyuma umejaza tu mauta. Ni kwenye mkono adi mdomo niko luta. Kama zimeshika tu wakuna wachilia. Mademo wakika mtu na wapanilia. Sareye tube tumegaramia. Cheki masa tumesha chelewa. Sasa nani ata drive na tumesha lewa. Hebu chunga ama demo na weza kupora. Mwengi wa kukundani ni wako. Cheki sasa tu zime nice. Iyo glass yangu niongeze zile ice. Najua nitabiki toka sasa mpaka night.
Hey, itisha mzinga bana ziki come turori. Hakuna idha youth man we turori. Oldie kabisa turori, turori. Meda ofisi turori, turori. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam.
Shuka, shuka, shuka.
Shuka na madam, shuka na madam.
Kodo wa muranga ame come turori. Makeg zikiisha mbura tina turori.
Mambo mbaya.
Tugorokie, mina katabiko ademu ni kurorie. Kama dhudha iko fiti mina riada. Na katabidi minta city adi wada. Kima huru towa kutu adi nkiwa jaba. Nyorea, miya bwana tambu wala wama.
Itisha mzinga bana ziki come turorie. Hakuna idha youth man we turorie. Oldie kabisa turorie, turorie. Meda ofisi turorie, turorie. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam.
Hit man ting, hit man ting. Bad man ting, bad man ting. Hit man ting, hit man ting. Wa bebe, skilo. Wa bebe, waskia. Wa bebe, skilo. Wa bebe, waskia. Wa bebe, skilo. Wa bebe, waskia. Wa bebe, skilo. Wa bebe waskia. Wa bebe, si uji bebe. Demi yangu anadaitu matembe. Niko fete, nimejisete. Amejibeba, usimuweke. Niko isko mabiz na manjege wako ona. Amejibeba ako fine, sura nzuri amevai. Kweli nini uko high, piga mushu kue high. Ukiweza toa kutu uzirai. Ukimwaga sikia fine, kazi safi inadayo. Toto wili tunadai, njoki nduta na wamai. Niko nini uko fine, jangreto walai. Uko maji high dine, takukata walai. Tumawabeba walai, ngoma mbili zinadai. Nikimada sema high, kwa vuva na rai.
Tumawabeba walai, ngoma mbili zinadai.
Wabebe, skilo, wabebe waskia. Wabebe, skilo, wabebe waskia. Wabebe, skilo,
baby was here. My baby, still oh. My baby was here. That girl, she a bird and she know. Check it, villa, many murder, she roll. Like a snake, body girl, yeah, she go. Dogo, dogo, baby, kaki nyonga. Me na penda vile haga inasonga. On the floor, kwanza ibiti kigonga. No life, fine, girl, umeni roga. Ume stand kama tatu tuza ronga. Na kubeba everywhere, mindo donda. Wacha kubonda, tunawatoka. Wana choka, wana baki waki slim waki konda. Wasikia tu ma ouch tu vidonda. Tunawatoa mbio mbio kama Honda. Wewa makali wanatoa mbaka njeve. 34 tunakujanga na rende. Boy vuba tunakwash na bireza. Big chill kwenye club wanacheza. Hey. Mabebe, skino. Mabebe wasikia. Mabebe, skino. Mabebe wasikia.
Yo ni criminal, kama ndlama buda boss kama vindio. Mina cheki blue, wauna cheki indigo. Na kupenda ata ukinita indiot. Yo ni criminal, ukirombosa ile part more critical. Ukidai can we get more physical. Ukiwasha gode past besiniko. Yo ni criminal, you are criminal. Nda kupata pale mbele kwenye pinako. Leo Nairobi kesho na kucheki Singapore. Huku kwetu josi karibu na liquor store. Ay! Soja kuna vile tumevamiwa. Na mabusta wote leo wamefagiwa. Mazi wangu wanadai kumkatia. Na ye ni chizi maze anawapatia. Utamu wa pesa ni kuzibebea. Ndo makrimino wasicheki ni kipepea. Na magova wakizusha na jitetea. Wezi nipata pale tau nikilegea. Maze mtani zimeshika tukidegea. Red devil's best slip nimekelea. Ikaogelea, itaendelea kwele.
Ziyo ni krimino.
Yo ni criminal, Doni Yang na Maweng El Matador. Nina mali toka Kenya hadi Mexico. Kani mchezo mina penda El Clasico. Kani pongi na yendesha kama bicycle. Kani simu mina bonga kama terminal. Na kwa meza na wameza kama animal. Wakilia na watibu kama panadol. Na ikizidi na ongeza paracetamol. Ka umesota na umedunga weni criminal. Ka unasponyo unashigedo weni criminal. Unahaga na unasura weni criminal. Ai!
Siyo ni criminal.
Hombre.
Siyo ni criminal.
Mambo mbaya.
Piga goti anwa domo basi toka ghetto naweza cheese nikupeleke arikile. Shigi shigi de out of 10 kula 10 mwenye chuki na wembe jo zaidi ya counter wape. Hapa mtazi ndio van cast ma hapa na bwana mzupa kama kosa piga. Na nkitupa 1 2 washachi kwa yani amana galis tu bomba piga. Shailamba lulu lamba lulu lamba lulu lamba lulu shailamba lulu lamba lulu lamba lulu lamba lulu shailamba lulu lamba lulu lamba lulu lamba lulu shailamba lulu lamba lulu lamba lulu lamba lulu
kagoti e bana domo basi e toe lalo ni za chizi pige nduru hadi kile shika toto fiti na maki inama mina bend kibaki tena sani mina mama dikite dikite out of 10 kuna 10 penda venye kuna kazani ka unangoja bet mambo ya selfie jo hapana kapenje kabambe body waki anza dance katenje katembe
alo kanyagi bass bana jushan maliza stima zima mzingo umeze juo kwa kiza nipe nari chimni zaidi ya Wiz Khalifa cheni ya mtu mbili staki ogeni kabisa hapa mjazi ni uban cast ima pana fwada mtupa kame kwa sapika na nkitupa wantu wa shajipa yani ya mana galis yu bombastika
shailama lulu lama lulu lama lulu lama lulu shailama lulu lama lulu lama lulu lama lulu
fi tell them the way. Let them know so we can't live with them. When you see the licky licky, you fi tell them the way. Let them know so we can't live with them. When you see the watchy watchy, you fi tell them the way. Let them know so we can't live with them. When you see
the DJ,
tally,
what DJs
tally,
look up to.
Let them know so we can't live with them.
Must say, some people let your mind so that. Hey, all of them must say, some people let your heart stop this.
Kuna vile ntaungua na maziwa jawa Mr. Pumua kuna jave na Mr. Kijua ukondeze na Mr. Kijua niko ring na mademo mejibeba afadhali mpige kuni mejiweza kani tunakule John Shamkemba lenga
sura mita pidi nimemcheka. Kako jaba niko jaba na machempa. Na mastingo zile ngori sieta hepa. Alizichoche rantri ya kateseka. Piga dry dry chesa uliweka. Zima bulb na ogiza iko beta. Unda homes utapigo hadi ngeta. Niko
wing
na before turn you up. Zime shika na before turn you up.
Kifika basi mpeleke na ring.
Leto shash niko ring na madf. Ongeza jacks na wenye mapm. Ama mgeo si uraid bila df.
Banana, ninaeo basi tunabakana. Hapo nyuma nasibika manafandana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana.
Madibala na zinyama nikani kondonyo. Nikidungi nimepaka netacho mamboto. Nikidutu nikinyanya na poteza toko. Zikibundi zikinyana zipeleka soko. Kando tapo machapo mbake toe toto. Pigwa finga na kidole kimeja mangoto.
In the mix with your girlfriend's favorite DJ. With one hand on the mix controls and the other firmly on your girlfriend's ass.
Ninaeo basi tunabakana. Hapo nyuma nasibika manafandana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana.
Madibala na zinyama nikani kondonyo. Nikidungi nimepaka netacho mamboto. Nikidutu nikinyanya na poteza toko. Zikibundi zikinyana zipeleka soko. Kando tapo machapo mbake toe toto. Pigwa finga na kidole kimeja mangoto. Na yote yopa na lock na napiga koto. San big wara lock kupaka na joto.
Banana, ninaeo basi tunabakana. Hapo nyuma nasibika manafandana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana.
Shandana, kanye mlena inabidia weke lawama. Toka teke cheke mbanga basi ulala. Toto yako yeke fiti na ikulala. Underwater na kwambia shaitangaza. Na kwambia shaitangaza. Nina nareka mnashada tutewashana. Pale zabe macho zangu zimenyanana. Iko ready ime steady nani.
Banana, ninaeo basi tunabakana. Hapo nyuma nasibika manafandana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana.
DJ, other DJs wanna be when they grow
the
f**k up. It's one
DJ Justin.
I see father. Money on my mind so I play harder. Leo ni lazima vitimbi. Team home go alive. Leo hawapachi niko who's that girl. K-E-V-E anatisha tisha na hiyo future kwa jeans.
Akileta maringo kisogo. Niko carefree niko yolo. Akitesta napata dika majoho. Akileta maringo kisogo. Niko carefree niko yolo. Akitesta napata dika majoho. Come on jump. Leo ni kubungi baby get down. Tuna solo zitu kate kate maje. Tuna solo zitu kate kate maje. No more frown. Come on jump. Leo ni kubungi baby get down. Tuna solo zitu kate kate maje. Tuna solo zitu kate kate maje.
From the start, yeah, they know that. Buff that Kali, a band that I'm far from it. Vinicola aim to surpass that. Kubonga ni minimal, mi wallet iki up much.
Niko
na the realest here. Na watoto kibao, utadani daycare. Mark King, tuna bang right here. Sincere, leo ni masin right here.
Kani mula, tunabonga ni mabundal. Nipate H-Town, Kamerunda.
I make dough, son, I make sense. Even in stormy weather, me see rain check. So fresh, that only antique. Dynamite flow, when I blow, it's a mad thing. Yeah, leo ni kasunami. Siku na sola, lazima dukate maje.
No more frown, come on jump. Leo ni kubuki, baby, get down. Kuna sola, zitu kate, kate maje. Kuna sola, zitu kate, kate maje. ni kubuki baby get down. Kuna sola zitu kate kate mate. Kuna sola zitu kate kate mate.
Kipambana na basumu ni mwate.
Kani kapeso ni mwate.
Dance, dance, na baby ukichoka. Wacha ni kudare tukikata kakota. Sai tunasele mashida ni kutoa. Pusha juju, hey mini taokota. Katambe, katambe. Zima nare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Baby shika simu, wacha kabambe. Katambe, katambe. Zima nare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Baby shika simu, wacha kabambe.
Nina chief gift tu madenge wanajipa wanalia dudu tu wakidanseni matembe juu na manyonyo ziko sete za kigwava tu ni barenga kikam ni ma 6 inch juu zikireport ni ham ongeza volume kwa speaker njugu tatu na cut na ngoja kutu ikama tanova haswa wairimu wanja piga na kimba huyu haswa mapacha mbili kwa langwa wairimu changama buda mbwese takar wananita ras kwa sababu mi ubando wakiwasha dust tunaseti kapedi ukinipa bambu tutakula gumba ham na cheddar zikika mitabaki dunda nitakemba nitashika nitafinya mkajaba kakishika toa nguo wacha hizo
katambe katambe zima nare wacha katambe iende iende wacha katambe baby shika simu wacha kabambe katambe katambe zima nare wacha katambe iende iende wacha katambe baby shika simu wacha kabambe.
Walisema sisi ndio mwangaza
tumeng'aa.
Acha katambe katambe
sana.
Songi yangu nimejipenda de kutoa loki. Cheki yule pale pale. Akiweza si unajua vene si ufanya. Acha katambe katambe. Baby girl we inama nionesho lichopeo. Siku mingi nimedai kuko lakini sijapata chance ya kuko. Acha nizami nizami.
Wapi?
Washa ziwake ziwake. Acha zibambe tubambu.
Lazima
dance, dance na baby ukichoka. Wacha ni kudare tukikata kakota. Sai tunasele mashida ni kutoa. Pusha juju, hey mini taokota. Katambe, katambe. Zima nare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Mifishi kusiri, wacha kabambe. Katambe, katambe. Zima nare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe.
Ra, 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 ra. Nasuri kwa sasupo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Najue ni diva lazima ni spend. Hata kani mita Mr. Bagain. Kena si unikosa msupo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Najue ni diva lazima ni spend. Hata kani mita Mr. Bagain. Game basi pale Instagram be. Bena penda sana izoma pale Instagram be. Bena penda sana izoma yani pale Instagram be. Bena penda sana izoma Instagram me, pero apenas sales o ma.
Na mukia ni go insta, supa na kusuka no na dinda. Ringa vile diva na tatisha, kuita pana dalinda la lisha. Chuma, ona uyu, ako dance wa mepepa. Ona uyu, ako japa na mabella. Ona uyu, kiunginyo na wakemba. Mshike kiuno kwanza, twende dada blanda.
Nasi uli kosa msupo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Najue ni diva lazima ni spend. Hata kani mita Mr. Bagain. Gena si uli kosa
oya,
msupo
oya,
si stress. Kama rene kisha basi unipe. Najue ni diva lazima ni spend. Hata kani mita Mr. Bagain. Game basi pale Instagram be. Bena penda sana izoma pale Instagram be. Bena penda sana izoma yani pale Instagram be. Bena penda sana izoma yani pale Instagram be. Bena penda sana izoma
napenda izoma unanilenga na umevai luku tu na dai wifi keja na zuku tu na kudiemu alai unadai nuku tu ukipita nkawe wacha juju boy chanda shara usha dudu ju sponsa shara usha jodudu ju na kudiemu alai unadai nuku tu
kemba tuto akufiti shikisha njugu na njiti shh shh cheki bro washa shasha adi moro shh shh bila ticha kuna shule kuja daru nyanya shh puff puff shh shh oroso piga shodol kuna giza shh shh ziki nice tuji nice uweki story shh shh kata maji pia shada legalize pali insta double tap kepo kembe
nasi uli kosa msupo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Najue ni diva lazima ni spend. Hata kani mita Mr. Bagain. Gena si uli kosa msupo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Najue ni diva lazima ni spend. Naturally diva, last money spent. Atangani meet ya Mr. Bagain. Game basi pale Instagram be. Bena benda sana izoma. Pale Instagram be. Bena benda sana izoma. Yani pale Instagram be. Bena benda sana izoma. Yani pale Instagram be. Bena benda sana izoma.
Yeah.
Yo, nimeshina nikiomba kali kolabo. Miaka mingi ya naniambia bado. Ata zisikia vibaya. Ata zisikia vibaya. Akanisho rudi studio. Ukota kado before you call Jones to be in your video. Ata zisikia vibaya. Come show, you just give me 1 year. I'll be rocking shows from the front to the rear. You're gonna wish you gave me that chance, utalia.
Taniomba lift in my private lear.
Enye nukwa nimesikia vibaya. Siku hizi mindi unanyima na kola. Nimepanda be, nimepanda gua. Wacha wasikia vibaya. Wacha wasikia vibaya. Sasa mini turn number one, boss lady wasikia vibaya. Nimekuwa chini niki hustle daily. Sina ubaya. Washikisha kama bebe sili. Na washikisha na manchefe baridi. Kuzidi ntazidi wazidi kusikia vibaya. Oh, wacha wasikia vibaya. Wacheke na wewe wakutakie mabaya. Kwangu kila laheri, Mungu wangu halali. Wakidhani tafeli nazidi hadi Ulaya. Aha, napiga luku na swag hadi nretire. Najaza buku kwa denri begi ni fire. Nipate mwisho wa mwezi cheki ni wire. Napiga picha selfie kwa benki na sina hire. Chema chajiuza ni aleo, ni aleo, ni aleo. Kuuza tutauza ni aleo, ni aleo, ni aleo. Nyole paka mafuta.
Katatenze Lamba lolo bado watoto. Na tumekuja tuki mangoto. Tumedunga bado mangoto. Sport pesa kushina doto.
Sini machua hao watoto. Sali bado mamboto.
Mamboto
kana shika na msokoto.
Mfakati
keja ipige koto. Piga mboto siu itafoto. Tumepiga maluku moto. Ukini dai nisake geto. Kama vibes mpate potmo.
Katatenje, 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 katatenje.
Ukicheke kuna watoto,
watoto,
wamebeba maaga nono,
nono,
wamekuja kusaka lolo,
lolo.
Cheki juna siku na joto,
waka.
Ukishini nyaruku la mbosho,
mbosho.
Katatenje ni chuma moto,
moto.
Tumekill ata na washosho,
washosho.
Kinta sedio iano, ongeza nduati bado ni moto.
Katatenje siyo mchezo. Tunakemea hadi mapepo. Kauna ngori tupate geto. Gani nduati kwa rima neno. Hawa mazuzu hawana lebo. Watajuaje sindo kunego. Kwenye lyrics na mamboto.
Vichana pumbi amendona round.
Katatenje, katatenje. Katatenje, katatenje. Katatenje, katatenje. Katatenje, katatenje.
Katatenje ndiyo mtindo. Tumekuja tukiwa rido.
Kijana kumbi amenono round. Mwesi jua tumbo ni wapi, mkongo ni wapi.
Ndane club na washikaji tumeka. Chupa after chupa leta waita. Nika mtake poto moja.
Hana kasi.
Nensa,
hana nensa. Kasi.
Hamza, hamza mia. Hika nipa mimi ni.
kulia. Hata dakika haikufika, tuko chumbani na mshuma. Tuko tuko kama tulivyozaliwa.
Hamsa,
Hamsa mia, shika mazi kando yako dandia.
Hamsa,
Hamsa mia, Hamsa, Hamsa mia, Hamsa, Hamsa mia.
Waka whiskey anadai ni kuriski
oh.
Anadai mamoshi tu. Nikidai tunde ya rusha ye ni moshi tu.
Anapenda
oh. Bush Weshe wapenda angi bush. Hata George anajua zake waga makush. Kwanza mashash diyo oh. Stash wakisa nifuko bash. Akisi ude makona class. Anapenda
oh.
Hiz tu miangi. Napenda ganji
oh.
Sunajo Mr. Kinoma na matiangi
oh.
Kizi mambogi zishangu ukamtiyani
oh.
Wamesa wendo sama bani na ba
Bash.
Yalde anapenda from ya huyu mande. Hey, 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 come on, dude. Anajua
anapenda punch. Anapenda punch. Anapenda punch.
You're rocking with the best DJs in the business. Who else but Nairobi Metro Area's number one party DJ?
Ananiotea fulani. Niwe wake wa nyumbani. Wana nitisha di salad, siteti kwa mtumi. Na wakopesha di magal, siwapende wanune. Maritei minatamba, nasitafuta gisanda. Oyoyo, paka mida ya wanga, wana nitaga skanga. Bayoyo, maritei minatamba, nasitafuta gisanda. Oyoyo, paka mida ya wanga, wana nitaga skanga. Bayoyo, ujua Mungu siluminati. Now how na jua Mungu si Illuminati. Oh yo 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 si jero za wati yati. Now how makini sema na chorea. Chorea, chorea. Sister no zita na bobea. Bobea,
bobea.
Makini sema na chorea. Chorea, chorea.
Nimetoka mashinani na tumetoka tumbali. Tunabamba wote tuwa super na machali.
Masa on the beat, you know I'm about to kill. Soon I do what it is. Hey, Masa on the beat, you know I'm about to kill. Soon I do what it is.
Umefiga look na mavans na Adidas pants.
Fuckboy,
Balenciaga, Off-White.
Fuckboy,
mademu na wachange car toy.
Fuckboy,
after Grace Montana tena joy.
Fuckboy,
ati babe na ingiza kichwa tu.
Fuckboy,
after that then uta meza P2.
Fuckboy,
hit and run your form wow do.
Fuckboy,
Friday akoja wa photoshoot.
Fuckboy,
carpet sita pale TRM.
Yeah,
akitoka rev ni kuchipo tu madem.
Fuckboy,
utakuja kuni visit lini. Angalau babe ndo tutoe hibaridi.
Fuckboy,
unajua
yeye ni pedi. Count anyone ndio status yao seti. Akikritik anadhani amemake it. 10k plus followers pale Insta. Anajiita social influencer tena. Kazi ni madem kuwateka. London is a branch mshwari ya matala. No wonder mina leta king wa Wakanda. Homo fuckboy awaweze kuwa manda. Piga look na mavasta Adidas pants. Fuckboy Balenciaga of white. Fuckboy mademu na watenchka toy.
Inna your hand to me clearance. Woman get busy. Girl shake that booty. Me na pinda how you do it. Girl wine that booty and get busy. Girl shake that booty. Me na pinda how you do it. Girl wine that booty and
shake that thing. Miss Kona Kona shake that thing.
Girl
Annabella shake that thing. Yo Donna Donna. Yo Adi and Rebecca. Me go the dance floor. Baby me have to take over. Tell my man me a the bad girl. Could tell more man. Expensive wine. Baby I have to spend more cash. In my head laziness. In my head posters. He never save people. He always a save dollars. If I'm a man, never say just say no one.
Girl me come tough like a mingada. Don't give me that joke when I'm in da da. I want judge if you show it to them. Now if you pass this test I'ma give it to them.
Girl the way you wine is a different. Yeah. Ooh na 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 na. Girl in your hand give me clearance. Yeah. With a different.
Woman get busy. Girl shake that booty me na pinda. How you do we girl wine that booty and get busy. Girl shake that booty me na pinda. How you do we girl wine that booty and
shake that thing. Miss gonna gonna shake that thing.
Girl
Annabella shake that thing. Yo Donna Donna. Yo Adi and Rebecca. Yet, I'm on 6:30. Mash up the bed like me more shop the party. Me name fierce, so but them a call me hoity. When me clock, me book my them fi clopping. Touch a toes, a boy, I your t-shirt clean. Me sick inna the gates, man, me get me no money. What's going
on? Some comes and calls me. Them a change you. Them a change you.
Bedrock and the disc. Ah, wakali wow, hear this. Brr, kang kang, kang kang. Eh, yeah. Wakali go ash under this.
Wakichinjio, wakimalizio. Anade nikimteka ndamfulizia. Tukienda kwenye beda tanipandizia. Nikitema anajua ye nikitemeo. Jo kichinjio ni kichinjio. Cheza chini fungua duka na uililie. Nitakupa all night tukikam kwenye kichinjio.
Dema kichinjio. Karo amesema yeye anafunga duka na mimi nimedecide nafunga duka and I'm urging every other chick out there. Kama hizi wenye tafima Samantha ama watafutia Ram Aramis waende wakati soto.
Nishapaka Aramis una slide tu kwa bi. Tukifunga duka utatua wapi salari. Unapiga tu madeals na iyo buna nina. Manuzi meja tu kwa phone gallery. Niko kwa booth nimejawa na maneno. Wee funga duka nimekam na msumeno. Kazi yangu hapo itakuwa ni kugwara. Duka kama super na bado unakwara.
Ifikie wazazi ika napendanga kiminti. Wale wakucho mamboto kusunda mneti. Wakipuzanga pungito mia mia turi. Anade kufunga duka na mekaza kunyi. Na nikachura kopigo kiswahili. Usiku sako akia nikabira uli. Demwa kichinjio leo nikondaka. Rangi rangi tu ya white mimi nitapaka.
Na zitaduka ndio mfiche white. Mina tuwa tuni super vile ziko white.
Ati heri tu Samantha ni ipikange chuma. Nema mejipeba mahaka na anasuma.
Ana mama ya pili nimekuja kumwa. Wakati najua vile nifanyi kuja kwenye beat. Tuende sana shika dem kwenye haga. Tuende sana washanari zimewaka. Mkoba wangu mwana loa linitoka ya malaya. Niko handa susi jali sugulie kwa ubaya. Zikishika zimeshika mina bonga.
Flex, watu wangu wako tizi. Check it out this, manze boss tuko busy. Everywhere we go, unajua ni injili. Toto akidai mjos weka marambili. Nimechanga mka. Fat boy guash tunakala suwa. Ukisha panda, unavuna. Check hizo jengi na mahaga uwa.
Tuende sana baby girl. Chara saba, tuende sana baby girl. Wei nama, tuende sana tumekuja kujibamba, tuende sana Tuende sana baby girl. Chara saba, tuende sana baby girl. Wei nama, tuende sana tumekuja kujibamba, tuende sana
Toka teke, toka siaka. Toka riadha si unajua mini badman. Cheki shata, cheki rasta. Ukini cheki utajua mini shrapa. Toka teke, toka siaka. Toka riadha si unajua mini Batman. Cheki shata, cheki rasta. Ukini cheki utajua mini shwapa.
Mgengi alisi nimekuja kuwapasha. Si usiri cheza chini hindi orada. Juzi nilikuwa maji wakadai kunitoka. Joe hao ni mafala mavidevu na viding. Nimevisha kuwa kata.
DJ, other DJs wanna be. When they grow the f**k up, it's the one and only
DJ Justo, the playlist.
Waka waka stylo, ukivunja bega peperusha na mkono. Waka waka stylo, waka waka stylo, wata wicked stylo, ukivunja bega peperusha na mkono.
Wenye kuna moshi kuna jambo, select the sound of team sunde kando. Ni mchanganyo rambo kanambo, resuscitating ting tonight. Leo niko wako hadi sunrise. Watoto fine, fine, body fine. Ongeza tempo kiyo no panga. Already upon the scene before you realize. It's a wicked day, usicheze na fire. Tena wicked day, harogwe like fire. Every day, tunajenga empire. Empire na siya ma vampire. Waka waka stylo, waka waka stylo. Wata wicked stylo, ukivunja bega peperusha na mkono. Waka waka stylo, waka waka stylo. What a wicked style. Okay, when you bring up a bitch and I'm going to
alikuja kuitisha shoti Teresa, wala hakutaka hata noti Teresa, alitwani hadi kwenye kochi Teresa, sulisema kwamba una mutu Teresa lini fosi.
Oh mama,
akanipanda kama boda.
Oh mama,
akachezesha na mbalolo.
Oh mama,
chamungu nikainama.
Oh mama,
ay mama jirani, ah nakufa, hoi jegede, ah ay mama jirani, ah napigwa, hoi. Teresa alikuja kama generator. Teresa yeye ndiye kanipiga ngeta. Teresa akaanza ye kutetemesha. Teresa ni yeye akachora saba, chora 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 saba. Akakufa kama mende. Akalamb, lamb, namba namba lipa. Huku anataka nyembe. She made my jaw go gong, gong, gong. Nikapiga tu kikoro, koro, koro. Aka, aka nishika tu vijigi jigi. Aka, aka nukuma tu kwa kiti kiti. Aka, vitisho baridi ridi. Aka, aka nishika tu vijigi jigi lini cheke. Oh, najitete, tia uyo Teresa. Oh, najitete, mimi najitete.
Madame Surakoa ni kusaidiana. Madame Surakoa kama Tatiana. Na kusaidiana, sio kupatiana. Tatiana, Tatiana. Body karihana, but mturukana. Figa namba nane, octopiziana. Tabia 10 plus 20, shia Tatiana. Anashindwa kuchagua, kalonziana. Kati ya lolo na karatasiana. Anapenda kudunga Gucci bana. Anatua kila song, hadi moti bana. Life ya wanyonge ni kungariana. Pakole wasee ni kutumiana. Hapa hakuna kudandiana. Kama ni FIFA ni kunyoroshana. Mindo na kill flow, mbili kwa mbili flow. Mindo na shika dough, mini kwa cynical. Mini na killer flow, mindo na pima bro. Ulafi wa mokimo, mane na minimo. One eye on my EYE, one eye on my EYE. One eye on my EYE, one eye on my EYE. Gang, I'm me till I D-I-E. 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 Ati madema nono ndo mafatiana. Bro kilemewa unachapiana. Usiumie na umepatikana. But usipost kila kitu bana.
Bichana fupi amenona round. Uwezi jua tumbo ni wapi, mkongo ni wapi.
Uwa kore utusoyo ya uwe.
Malumaluwa.
Chip chicken champagne tulwe. Nakate bunu miamuje. Jagaraba wadabano buna bakute.
Hana kasi. Hana kasi.
Can't stop looking when we're together. Back it up, babe. Drop it down like a baby. Up down, boy. Run the street.
it on a day now.
Yeah, yeah. Boom, girl, wine, wine for me now. Zone 2 says the terminal. Boom, girl, wine, wine for me now. Zone 2 says the terminal. Boom, girl, wine, wine for me now. Zone 2 says the terminal. Girl, wine, wine for me now. Every day.
Brand new and good for you. This is a blazing new joint.
Money me a plea. Every time I find me. Waste of money for me bread. Every day me not care why I want. Sick on you tight tight like you. Quest to become me just want be with you. Girl you cool up. Girl only my dara. Mmm, I wanna go and sing it up. Yeah, yeah. Boom, girl wine wine for me now. Don't you say the terminal. Boom, girl wine wine for me now. Don't you say the terminal. Boom, girl wine wine for me now. Don't choose as it coming out. Girl, wine, wine coming out. Every day, you don't choose as it coming out.
I love me young, look and hospital. Quiet game boy, me the chief win. In the ice, kwa mkono, twice ya mkono. Nice na mnono, boy, in a flip flip. Simusha skia, hiki jana mbofa. Kama sidili ya domi ugeuka kipofa. I don't know, safe play with me. Abolia yako long pay day on me.
Boom, girl, wine, wine coming out. Don't choose as it coming out. Boom, girl, wine, wine coming out. Don't choose as it coming out. Boom, girl, wine, wine coming out. Don't you say the terminal. Girl, wine, wine, terminal. Every day, don't you say the terminal. For your loving, siku tegera. Dio pula, pika, desi, vitegera. Zidu kire, visera, yone, wara. Nesa, vanesara. Boom, girl, wine, wine, terminal. Don't you say the terminal. Girl, wine, wine, terminal. Every day, don't you say the terminal.
Filomeni wewe na kutu nako kumelewa chakari. Oh yeah. Kwangu kume waka jua kali. Mwaga maji ni kate kiu kini pepe. Oh yeah. Ni pepe. Oh yeah. Mbasi leo tuko sane. Lakini kesho tusiachane. Hali kimapenzi tuchizishane. Mimi na wewe hadi tusikane. So let me be a love girl.
DJs wanna be.
Be a doctor. Oh yeah. Ya kupenda siyo chocha. Oh yeah. Sita kutenda baby.
The one and only
DJ Jasto, the playlist terrorist. best.